The shaman once again, Dante in a deep place, John Tay in a deep place.
It's a magic talent,
Baba yangu mi nakupenda, hakuna kama wemi, unanipenda, ninakupenda, unanipenda, usiku na mchana kweli si tunapenda. Hey, Baba yangu kweli mi nakupenda, hakuna kama wemi, unanipenda, ninakupenda, unanipenda, usiku na mchana kweli si tunapenda. Hakuna kama wewe, ninakusifu, hakuna kama wewe, tegemeo. Hakuna kama wewe, ninakupenda, hakuna kama wewe, ninakusifu,
ninakusifu. Remember the days of creation, lakini sasa mahita wana mention eti sisi tumefika usho. Na wambia jana siyo leo, sasa si tumeanza mkondo, tumeanza mkondo. Remember the days of creation, utaliumba kote kwa kumention. Lakini sasa mahita wana mention eti sisi tumefika usho. Na wambia jana siyo leo, sasa si tumeanza mkondo, tumeanza mkondo.
Hakuna kama kama wewe, wewe wewe wewe. Hakuna kama kama wewe, wewe wewe. Hakuna kama wewe, wewe wewe wewe, wewe wewe wewe. Hakuna kama kama wewe.
Tio de pua people dem safa, tio de pua people dem saga, tio de pua people dem safa, tio de pua people dem saga. Oh Lord, don't let them die. Oh Lord, don't let them go. Feel a mercy someday, Father, don't burn them. Feel a mercy someday, Father, don't burn them. See how the poor people them suffer. See how the poor people them struggle. See how the poor people them suffer. See how the poor people them struggle. Oh Lord, don't let them die. Oh Lord, don't let them go. Lord, feel a mercy on them. Father, don't burn them. Feel a mercy on them. Father, don't.